beleri kana wodi haa e sobaade na wodi
ɗi haalaji yo haalaji Oumarou Dikko ardinaaɗo gadi ni yeeso waaldeere sous commission national fulfulde ɗum monno waalde dardinine fulfulde le leydi Burkina Faso ɓe gaɗi ɗum mon ettore golleji maɓɓe suudu baba ho lokken ɓe caggal hoolare nde ɓe jowa gadi nde potiɗo ala fay seeɗa soni hoorejo waalde nden Oumarou Dikko.
Min gara ɗo gartatu dondude min jiida balɗe ɗe kawdude talkemin yamin kokko batta laamu darniɗo demgal ina tawa addi leñi Burkina ndi fou caggal ɗum min garta jonka min jooɗo min battita min daara ɗum min jeehi gollude faɗema ngal darole duuɓi nayyi garoji ɗi.
Ko heewi waɗama soni ettore nde ɓe jottini ɗum mono suudu baba warɓe seedi ɗum mono golleji ɗin ɓe caboken fulfude na haale le nokkure callal goton telfi leydi Burkina Faso woɗi du donno ko wiyete im national yimama nokku battare laamu hawjiɓe ɗum mono ɗemɗe finatawa leydi Burkina Faso e ñagade fasiline ɗum mono ɗemɗe finatawa nde ko heewi na hani waɗede fa hannen fallita ɗemgal pulaku jepto soni docteur Issa Diallo annaɗo sanen lidaranade pulaku le leydi Burkina Faso
birol kesongol ummo darro tawe ɗemɗe ɗe ɗo kewti hannde ɗo ta fulfulde tawe ley saabu hannde farto wiyete numérique to woɓɓe no mbiya IA ɗemɗe ɗe fuu mboɗɗoke sanne 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 ndelle fulfulde dena leeɓi daro dowɓe ka puɗɗi darade saabu union africaine to nder balɗe ɗe gonɗel ɗe binde kewɗe ne jahare e fulfulde ndelle Burkina ɗo du bureau kesol ngol na leeɓi daro hakkillana ɗo saabu fulfulde wannoyta koreji ɗi so koreji ɗi jiyata barke fulfulde a barke fulfulde yi e hannde hannde ni kana tawi fulfulde na waɗo ko kaajaɗa waɗde e téléphone fuu na wawi waɗirde ɗum fulfulde.
Amiru Djibo kanko ardi wottiji gaɗaɗi fasuɓe ɗum mono biron keso ngon o yetti sanen golleji ɗi no jaari ndeno rooko ɗum monno biro ngon ummodaro golla fajerta ɗum mono ɗemgal fulfulde
lawru walluɓe haqillo ni keɓa ɓe kawdure yimɓe saabayi so wiiɗo waɗama ni neɗɗo hana jooɗade donga suudu ba fuu ɓe kokka
daranade ɗemɗe finatawa yo kaɓɓo ko mawɗo sanen koko e hooreɓe leydi Burkina Faso soni o député Ousmane Diallo jokko tataɓo koko e ɗum mon hoorejo député en leydi Burkina Faso o wiyana ko heewi na golle faƴepte ɗum mono ɗemɗe finatawa kalteɗi leydi Burkina Faso
mission ji gaɗan yeehe kaya yeehe ñaare yeehe fada yeehe boobo no wattade yuwaji ɗi ande e haalaji men finatawa ɗi ailtena ɗotira ɗum
sukko mission national fulfulde ɗum mono walde darinine ɗum mono fulfulde golleji maɓɓe yo ƴettude ɗum mono ɗemgal finatawa pulaku tattijine e leydi Burkina Faso Allah nguen hoorejo waaldere nden Oumarou Dikko naro ko suudu baba pulako fuɗɗaro ɗotiraɓe ɗum mono le golleji ɗin biron keso joƴƴinago ñanden alal nogay sappa ɓurdu ɗum mono lewru octobre hitan ujunaji ɗiɗi e noga e nayyi naɓe jogui duuɓi nayyi faaɓe ƴetta ɗum mono haala finatawa fulfulde tattijine e leydi Burkina Faso Karimba Adio VOA fulfulde Ouagadougou Burkina Faso.